waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
waa gartay qofka marka deyn caadiya uu ka qaadanayo bangiyada bangigu waxay weydiiyaan qofka lacag intuu haysto horumarin ama deposit waxaa la weydiiyaa shaqadiisa iyo inta kasoo gasha si ay u ogaadaan inuu lacagta bixin karo marka guriga uu qaato waxaa la ogaadaa reerkiisa dhaqaalaha guud qarashyada kaloo ka baxa nidaamka noocaas idinku ma la martaan dadka aad guriga la iibsanaysaan ama gaariga la iibsanaysaan
yes absolutely waan marnaa because waxaasi waa legally requirement dalkan in customerka si hadhow asig ama ciddii financial regulationska ahayd hay u aboodaan lendingkaasi inuu secure yahay iyo in secure inuu yahay waa in shuruucdaa la maraa number one qof aan shaqaysan oon waxaan ka bixi karin dee guri ma siin kartid gaadhina ma siin kartid of course markaa waa la maraa
waa gartay tii guriga tan gaarigu maxay uga duwan tahay gaariga imise sanaad u qabataan qofka sideese u wada iibsanaysaan gurigo kale waa la fahmo waa hantii ballaaran oo lacag badan loo shirkadii iyo qofkiiba isku qortay gaarigana ma idinkaa weli ku qornaana ilaa qofka lacagta bixi
gaariga horta contractyada waa in la eega contractga applicableku ah hadda anagu waxaan isticmaalnay muraabaxa la ydhaha muraabaxa marka technically ama languageka caadiga loo bedelo waa contract inaad customerka hay u sheegta tahay intaad gaarigan ku iibsatay iyo intaad ku sii gadayso because deyn baa soo galaysa deynta iyo ribaduna walaala si looga ilaasho marka combanigu anagu gaariga markaan soo gadno waan ka sii gadnaa customerka markaa saddex sanaan u qabanaa oon idhaahnaa lacagta bixi tusaale haddaan kusoo qaato gaariga labaatan kun haddaan kusoo gadano shan iyo labaatan kun baan saarnaa waxaan leenahay customerkii markaa maxay dhahnaa xasan shan iyo labaatan kun baan ku saarnay shan iyo labaatankan kun saddex sano gudahood ku bixi waxaa laga yabaa bishii inay kun dollar kuusoo egta calaa bilsaa usoo bixi
maxaa ku salaysaan marka lacagta aad saaranaysaan gaariga haddaad labaatan kun kusoo gateen aad tiraahdi shan iyo labaatan shantaas kun maxaa ku salaysaan
waxaan ku cabirnaa rate of return ama dee profit rateka combanigu markaa internal assessmentkeyga hay samaysay oo ugu talagashay inay gaariga lacagta ay ka macaashto ayay ku salaynaysaa laakiin dee wixii hadduu xalaal yahay muraabaxada waa la wada yaqaanaa dadka culimmadu way weydiin karaan muraabaxada shuruudo ayay leedahay gaara aslongas aad muraabaxadii contractgeegii had waafaqday waa xalaal shareecadana inta aan ogahay anigu marka hadda loo noqdo backgroundka islaamiga economiga waxaas la baadho literaturka dib loo baadho waxaa jirtay hal xadiis oo rasuulka inta loo yimiday calayhi salatu wasalaam ee lagu yidhi maxay ahayd dadkaasi badeecadooda hanti qaaliya ayay ku gadayaan markaa farageli uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa waxa xalaahay xalaaliyay inaan xaaraantinimeeyo marka mainly ishuga waxay masaladu usoo noqonaysaa dhaqaalaha islaamku wuxuu u dhaafaa priceka inuu determine gareeyo supply and demandka dushuunbuu ka kantaroolaa marka qofku hantida uu soo iibsaday intuu kusii gadayo xor buu u leeyahay laakiin anagu mainly waxaan ku salaynaa internal rate of returnka ayaan ku salaynaa
waa gartay saddex sanaad u qabateen waxaa doontaad saarataan haddii qofku matala ninba wuxuu gatay gaari cusub oo rabo inuu taxi ka dhigto taxigiibuu fuulay toddoba beri buu wadaa waxaa u suurowday inuu lix bilood gudahood lacagtiina inuu kusoo celiyo weli ma shantii kun aad saarateen ama lixdii kun aad saarateen ma inuu bixiyaabaa mise maadaama waqtigii uu soo dedejiyo lacagtiinii waqti hore inii soo celiyey waxbaa ka dhintaan
may labadaba waa inuu bixiyo because waa hantii combanimenta iibsatay hay kasii iibiyeen marka waa inuu lacagtii gaariga lagu soo iibiyey iyo lacagtii profitkeed la dul dhigtay marka laga jaro sideedii bilood intuu bixiyey intii baaqiga waa inuu sideeda u bixiyo
tan guriguna waa sidoo kale
ta guriga waa ka duwan tahay ta gurigu waa mushaarako mushaarakad waxawey wax dayn oo lagu leeyahay ma jirto waa risk sharing contract haddii aad rabto inaad shan sano ku bixisood ku bay of garayso combanigii baad la fadhiisan waxaa la xisaabini sheerka combaniga inta baaqiga ah ee hadhay markaa weliban anagu original valuegan isticmaalnaa original value intii ka baaqiga ahayd ee combaniga marka lacagihii bixinay laga jarjaro kalaayanku ka baaqigu bixini exit fee nama laha
waa gartay marka laga reeba guriga iyo gaariga laba barnaamij oo kale aad sheegtay maxay yihiin goormaysa bilaabanaya
labada barnaamij ee kale way socdaan waaban introduce garaynay hadda waa hash saving marka qofkii raba inuu hashka tago waa kind of investment inaad account furato ood lacagtaada ku siif garaysato anytime had rabto ood hashkii u diyaar galowdo hadla baxda tusaale ahaan waxaad financial planningkaagii baad samaysan ama dee financial planning advicekaaga markaad la kulanto ood samayso saving si aad u samaysato calaa bil kasoo qaad boqol kun konton dollar had subato waxaan ujeedaa boqol dollar konton dollar had subato kabacdi lacagtaasi maalinta ay kuu gaadhay intaad baahday had rabtay investment bay ku jirtay returnkii waa lagugu daray profitkii waa lagu update garayn bil kasta saddex bilood whatever kabacdi lacagta maalinta ad u diyaar noqotay inaad xashkii tagto waad la bixi xashkaagiina waa tegi education savingku waxa weeyaan haddii matalan had rabto caruur inaad mustaqbalka jaamacad u diyaariso si hana deyn hadha u qaadan aanad macnaha meelo kale wax uga raraadin uuna hadhow si aad balaankii ugu sii samayso jaamacaddii lacagtay sanad toban sano ka bacdi hay gali ku gali lahaayeen safingkoogii baad u sii bilaabay lacagtaasina waa garoowin bay samaynaysaa oo investment bay ku jirtaa keliya keliya waxaan ku darayaa oon odhanayaa wax wadeefahaan leenahay because marka laga hadlayo xalaal iyo xaaraan waa sensitive positionkaygu inaan anugu idhaahdo waxani waa xalaal waxani waa xaaraan maaha positionkaygu waxa weeyaan anuu relationship manager company ka socdaan ahay marka keliya waxaan had iyo jeer clientiska ku advise garaynaa in aad culimada la xidhiidhaan waxaan haddii sheegayno ood welibana culimadana full information siisaan haddaad ka baqdaan inaad wax misgaraynaysaan aad annaga appointment noo samaysaan aan la kulanno hadday offices yihiinna furthuru telefoon diyaar baa nahay email diyaar baa nahay contractyadana culimada waan siinaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au/xariijin soomaali